burapre.com.
Tusko, Tusko, Tusko on the beat.
Ah, oh, ah.
Achimu alipaulo, afaita kidele apa.
Iwana,
Steve Mousy.
Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year.
Mwaka uko nuki, umekwenda faster kama upepo. Umelipa sana kodi, mwaka ni kaza ujengea kwako. Siku kukwenda roji, kudonyoana. Matembezi yako kaona nyashi, kageuka.
Umetumiwa na uli na uweni
kwa mwenzio. Umuliza demu mekula nini wakatuja tumaela.
Sikuku hiyo,
hiyo, hiyo, hiyo.
Karibu kwa tu nyumbani.
Unaonayo wa papa.
Nyumbani.
Ulatia papa.
Nyumbani.
Mbea wako wa papa.
Nyumbani.
Karisha nunu wanguo za kutoka siye. Na kapo yangu leire. Ivi reo twaenda paje kura kambare.
Na tuko wawili na penzi retu hili lalo tulisubiri. Na reo siku kuu imewadia. Na kama kupati kilo safi. Na kama kucheza cheza ulilax. Na kama marafiki umerejea. Reo tunatumia sisi paka basi. Hi Mary.
Merry Christmas and Happy New Year.
Happy.
Merry Christmas and Happy New Year.
Happy, happy.
Merry Christmas and Happy New Year.
Happy.
Merry Christmas and Happy New Year.
Hili gomo tali chesa fipi. Ebu chesa kamo taki. Sukusha uno kamo umelise. Ebu chesa kamo taki. Ama sukusha, sukusha, sukusha. Mama, ama tikisa, tikisa, tikisa.
Wee.
Ama vipi sukusha, sukusha, sukusha.
Hai.
Hapo vipi tikisa, tikisa. Noma.
Hey.
Oho, tafta era unga sio akiba.
Jeez.
Steve Mousy, Simba Kiraka.
Oh my God.